9 to 9 till I die. Gotcha.
Gotcha B.
Never stop dreaming. Maneno lioko kwenye poster lioko ukutani. Pembeni ya saa inasomeka 12 jioni. Rochi kwenye ashtray, moshi dirishani. Ninaongea na simu, oya baisa samahani. Nomba na chie boda nikimbize leo kitani. Sina hata mia na nauguza maskani. Usiogope, nitakuachia liteni flani. Nitatia na wese, ndo nirudishe kitani. Baisa kanambia poa ibuka maskani. Nkenda nkaichukua, chuma nkakamata lami. Ring, 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 huyu tena nani? Ni mchizi mmoja yuko Msasani. Tumekutana juzi nkiwa nakimbiza day worker. Alinrusha nimfatie dem Vatikani. Loka ni cheki kuna mzigo kaufate Mwimbili. Nenda kaupeleke Magomeni kanisani. Vum 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 paka Mwimbili niko sharp. Vum 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 paka Mwimbili nika stop. Wako nikabidhi mzigo nikamcheki akanambia soge hapa mochwari chap. Nkasogea mwili ukanza kuningia baridi kadri najongea. Akanambia zunguka nyuma ya jengo fast utanigojea. Akatokea dumu mbili lita tano kanletea. Nikamuuliza hii ni nini? Akacheka akaongea ndugu zako waliolala humo ndani ya freezer. Hayo maji ndo yametumika kuoshea. Kwa makini na walinzi wasijue likotokea. Hayo ongoza njia wazungu wanasema take care. Ngoja mwazo sende maniga humzigo wenu kama vipi teni mwingine apeleke mimi Nikapiga simu kwa lia ntuma akaniambia na 200 nkiufikisha mzigo. Nkawaza niache It's all about the paper bro. Hustle. Usikubali wakacheza na asshole. Nikamuliza lialetea mzigo sorry bro. Haya maji siri nini what for? Bro alivo psycho kanichana black and white. Haya maji baba ni ulimbo. Mteja atajikokota mbweni mpaka atamasaki. Na kesho atarudi takwa hamna pakupaki.
Wait.
What?
Inamano wanatumia haya maji kupikia chakula?
Insanity. Mitazamo inavo shape our reality. Nakutana na watu analala graveyard. Wome kazana na quality over quantity. Na Brian Ezioshe is almighty. Yoko nazo day and night. Akicheke ya zioni dead bodies are known a profit. Sana ya kuziona noma kama opportunities. Kasbeba dumu nkachapa mbele ya security.
Gotcha number 4, it's a banger.